zambianpowers.com.
It's Chris Double, you know.
Okay, play 12 wishes. Blasky, wifey, you okay?
Yeah, I'm still running it.
The Palama Love.
It's an Image Sounds Records.
Hasela!
That's the Palama Love. Bindu kutsika paliwe na baluni kuisha. Yembo wapalele paliwe ne mpeta kuisha. Magineti ya mutima wandi nenda donzeka. Natunga jima toalenzeka paliwe tatunzeka. Nati soto wako songa bondi. Wizaka mana kuterele ya kusoke bondi. Kala kuwila kwa tinikondo ya vena lambo. Na kisi pambi taisu mina ya vele lapo. Pamilo moshobe. Pamilo moshobe. Pamilo moshobe. Pamilo moshobe.
Chikumu papalo love pepa na fuatika. Yuhosa kamba patu love that is uchitika. Ulibena ngombe kera konda shira. Ina nani konda soche mweni nangalira. Kelo wachi katana kai wachi kata. Look into my eyes, I know you are surprised. Apo at least kainga mwake neighbor. Iwe when you smile ni wona tumatimbo. Wajela sivale kwa pele kambini. Diwe kanga kasunguli. The girl wa umali. Till the day I'll die. Choice yanga si choice yako. Sunga kule chovala chiro vazaizi yako. It's a daily need to my supplies.
Bindu kutsika paliwe na baluni kuisha. Yembo wapalele paliwe ne mpeta kuisha. Magineti ya mutima wandi nenda donzeka. Natunga jima toalenzeka paliwe tatunzeka. Nati soto wako songa bondi. Wizaka mana kuterele ya kusoke bondi. Kala kuwila kwa tinikondo ya vena lambo. Na kisi pambi taisu mina ya vele lapo. Pamilo moshobe. Pamilo moshobe. Pamilo moshobe. Pamilo moshobe.
Zilavu nza kupasa. Ieve iza shansha. Dubai tuolo tumolo sinza kuasha. Mbona bio Mr. Righty. Tonight in your arms it tight. Forever together. Umutu ni masala blanki. Love wima mveka moshe ukanikata. Mabretu gatia nizungile mwana kazi wachikata. Tokai wachikwela kulimata mumuleke. Mukalenga iya manaifu mungakite. Iweo na nyashi chivyongo muni pump short. Yawe na beauty kwena wali ndo pole fkoti. It's my fault, I know no wonder I can know. You know I know, your guy is fun. Please don't you ever decide to leave me alone. Baby, I love you.
Bindu kutsika paliwe na baluni kuisha. Yembo wapalele paliwe ne mpeta kuisha. Magineti ya mutima wandi nenda donzeka. Natunga jima toalenzeka paliwe tatunzeka. Nati soto wako songa bondi. Wizaka mana kuterele ya kusoke bondi. Kala kuwila kwa tinikondo ya vena lambo. Na kisi pambi taisu mina ya vele lapo. Pamilo moshobe. Pamilo moshobe. Pamilo moshobe. Pamilo moshobe.
Trust beat. Chinyo ni chinganga. Tough qualify in the sea. Your best homie. Yeah. CM Buba. Mr. Success.
Chamala puche, chwari che mulaf mwaizi.
Download it from zambianpowers.com.